More music at Niger
Highland.com.
Onyo maka chineke mbule ebebi wo misogi chukwu
narekelu mugi chigobam mama lira gi papa me imewi kwere nangwa
ezoku jukwara n'ụzọ gi.
Okem kaji ova bo
asiwom nanga pisala ne chukwu
okem kaji ova bule
asiwom nanga pisala ne chukwu
okem kimanelo bo
ebedi womi sogi chukwu
okem kimanelo bule
ebedi womi sogi chukwu
narekelu mu giji hova
mama dira ki papa o
imewi kwere na nkwa
ezoku jukwara n'ụzọ gị
chineke imewi kwere na nkwa
ezoku jukwara n'ụzọ gị
oke mka jehova bụ
asịwo m na m ga-apịsị ala nye chukwu
oke mka jehova bụle
asịwo m na m ga-apịsị ala nye chukwu
oke m ka imanuelu bụ
ekpebiwo m iso gị chukwu
oke m ka imanuelu bụ n'ezi
ekpebiwo m iso gị chukwu
nara ekele ụmụ gị jehova
mama dịra gị papa o
imewe ikwere na nkwa
ezoku jukwara n'ụzọ gị
chineke imewe ikwere na nkwa
ezoku jukwara n'ụzọ gị
Jehova nalụ Jehova nalụ Jehova chukwu Jehova mbana ọ bụ onye dị ka gị papa e ike lore ji kpụrụ agụma n'ọnụ onye siri kụchuo oche zuru ike onye kpụrụ kwụ oche oche nọdụ ala onye chukwu nyere na onye chala onye chukwu kpọrọ na ọkpọchala onyinye mara nye enweghị chegharị ọkpụkpọkụ ya enweghị chegharị n'ụwa adịghị akwatụ onye chukwu buriri elu adịghị akọta onye chukwu tere mmanụ oke gị bụ ka ịgọzi be ya ehe gị wee keta oke gị n'aka chukwu Jehova nalụ Jehova nalụ Jehova chukwu Jehova mbana ọ bụ onye riri gị eze bi n'igwe onye na-eme ka o si dị ya mma ee oke m ka Jehova bụ
asịwo m na m ga-apịsị ala nye chukwu
oke m ka Jehova bụ n'ezi
asịwo m na m ga-apịsị ala nye chukwu
oke m ka Imanuelu bụle
ekpebiwo m iso gị chukwu
eze oke m ka Imanuelu bụle
ekpebiwo m iso gị chukwu
narekelu mụ gị Jehova
mama dịra gị papa o
imewe ihe kwere na nkwa
ezoku jukwara n'ụzọ gị
onye nwe m imewe ihe kwere na nkwa n'ezi
ezoku jukwara n'ụzọ gị
Abraham ga-amụta nwa okwu kwutu kwutu Jehova Chioma onye na-eme ka o si dị ya mma n'obi onye chukwu ga-emere ebere ka ọ na-emere ebere adịghị anwata ya n'anya adịghị emete ya na magomago adịghị etitekwa ya n'ọgbọ adịghị enweta ya n'iwe okwu kwutu kwutu Jehova Chioma onye your mami, Jehovah Danu, Jehovah Danu, Jehovah Chuku, Jehovah Banae, O Kim Kajiwa Babo, I see one Namga Pisala Yajuku, O Kim Kajiwa Babu Nezi, I see one Namga Pisala Yajuku, O Kim Kimanelo, E baby, when me so get you, O Kim Kimanelo, E baby, when me so get you. Mama dira ya ki papa o imewi ipre na mkwa ezo kujukwara nuzwa ge onye wemi mewi ipre na mkwa ezo kujukwara nuzwa ge onye wemi mewi ipre na mkwa ezo kujukwara eze Jesus nani mewi ipre na mkwa ezo kujukwara nuzwa ge Okem kaji o babo,
asi wom nanga pisela nyechuku.
Okem kaji o babo,
asi wom nanga pisela nyechuku.
Okem kimane lobo,
ebedi womi sogi chuku
nyemem. Okem kimane lobo nezi,
ebedi womi sogi chuku.
Nareke lumu kiji o ba,
mama dira ki papa o.
More music at MightyHighLife.com.